Eminent, Michael, Soundproof Records, baby. Where your dreams come true. Bogo make it, when they say, Bogo make it, when number, Bogo make it, when we lead it, Bogo make it, Bogo make it. Ay, 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 ay. Mike Emperor, let's get him. Bogo make it, for a gamba. Bogo make it, for a little. Nawulidde mukwano ng'ompita olwawulidde nze nange ne nzija nawulidde nga bangi boogera buli kyogezaako mbwe era kigaana nawulidde mutuufu nga nnomwana ensalawo nzi gye nkubuulire kali bakendobeera okalaba naliba mukwano gwera obw'omulaba sirina bingi bendeese mukwano sente n'effeeza nze sirina wabula magezi gendeese nkusaba mukwano bambi gompuliriza ndeese eddobo n'eryato mpa mukono gw'omukwano nkutwale ku nnyanja n'okuvuba nkutendekeera otandika okukwasa ebyennyanjaera tebafaako abogera mukwano gwekera ku makya gwera mekangeera ne katonda tomwerabiranga yabasooka mu buli kyokolera n'oluusi nga byokola biganye nkusaba mukwano bugumiikiriza n'abaganda mukwano baagera akwata empola atuuka waleera buli tuuka kiribeera mukwano gwa baakukoma baliswala n'abo abaajereka balisemba kugambye n'abaazalawa baliswaleera bulituuka kiribeera mukwano gwa baakukoma baliswala n'abo abaajereka balisemba kugambye n'abaazalawa baliswaleera Bogomekiriza kwa gamba Bogomekiriza kwa uliriza Kera kumacha, kera kumacha, maviviga kube kutaka, wema somutonzi Hebi kuruma gweno virope, nebiagala kolele, ragwe mugambe Weku gamba mukwana abao, takere, takere watenga mulunji Chaya galo kole party yeo, wakuo mukisa Buli babu tigwe buli tuka, mukwano mutego buwa tego buguli kwasa Kuba mbutonga batu gamba, ugumi krisa, kwe buruma na yebu sasula Nebye nsigu, tebifana kumukwano gwensijo, lave kunjuza muliro Nomuswahili mukwana agamba, laisi kuingia kutoka Kani ngumu Ngolemeretwa Wegezakera Ngogutera Westukera Hechigwe chimugwe mukwano Techirovera na mwana gweno kutambla Degama tu gweno mukwano Uleche ngambo manye jogenda Bulituka chiribera mukwano Gwa wapum Baliswala nabu abajereka Balisemba kugambi na bazarawu Baliswalera Bulituka chiribera mukwano gwa baakukoma baliswala n'abo abajereka balisemba kugambye n'abaazalawa baliswalera Bogomekiriza kwa gamba Bogomekiriza kwa uliriza Eminent, Michael. Soundproof.